When I'm Mr. Nick Jagger, Kayle Tota, Horahue, Tela, Kako Diaz, Kekako Disaneng, Hakizura, Sansarifito, Hung, Pelaharaka, Buele, Malip. Right, okay. Hi, Mr. Midupi.
Kakodi Melissa Lebois, Mr. Nick, most station in Saloaho, Matisse FM.
Nice.
Ralebo, Hidden Labo, hello, the medicine, Mamo, who was out of medicine, Napelo. I'm sorry.
I'm going to go to the Sanning. Mepele ga ne bidiwa disaneng ene e bidiwa tshebetswane
tshebetswane
bogolo golo ne bidiwa tshebetswane go eletsa e le disaneng gore disaneng e nne teng ke ka ntlha ya batsadi ba ba gatlhamela masisi ba nne ba kopiwa ke kgosi tshidi morolong go tswa ko kurumane go tla go mo thusa ntwa ya maburu bogologolo ebele ga barolong baka khosi tshidi baka fetsa baka fenya ntwa eo ya bogologolo aba fa batlharo bao aba fa le filo le le bidiwa disaneng ga ntieno ka ntlha bo gatlhamela message jwa bone aba aba fa le le filo le le bidiwa nkabe ya ka le filo la phulo grazing field ya disaneng.
Oh yeah,
impressive. Yo, wait, is that a little interested that like what are you going to go to Sane?
Eh, Kaholala Tin, Nahumpi, Kaholala Tin.
Yana, Mr. VP, Okatasa Motolore, and Nahisai Pony, Aloko di Sana, or Kille Fellow Lamu Futaman, Ibile, how you feel like it's a refitting, Moletamong, will you feel again?
How to come, he can come on.
Le Fellow Lady Sane, Lebobu Pirima, Joma, he can the kilometer radicana di Sumamararo level can. Wa go heta moletsa mongwe o bo heta mashuke o bo heta mana wa no bo tsena ka disane
yo
disane ke le felo le le losi fela le le nang le morise o a batlharo le le dikagangwa ke barolong e bone fela le batlharo monga ka modirimo le ma yo tsa ka ikadi
batlharo ba ke tsela gore ba tswa jalo go batlharo sene
o bo kurumane kwa
ke bone ba tlhonega go kurumane ke ke ona ka ntiki bua ke re ka ntla bo gatlhamela matsi ba bona ba go tla go thusa re khosi montshiwa ntwa ya maburu.
Tsala a re bua ka ntla ya tlhoba boroko ra itse gore mo ditikologong mo makeishining a farologaneng metsi e farologaneng gona le tlhoba boroko gona le sengwe se ile gore baagi ba lela ka shone ke eng tlhoba boroko ka kwadisaneng
tota nka re tlhoba boroko ga jana ke gone go utswa ga lorua ka ntla gore botsadi kodisane bo iphema ka leruo yaanong leruo le tsedimo tse di gatlhang motho matlho ke dipolao tse di tlweng ka didiragalo yana mo malobeng tsa petelelo yalo ke tlhoba boroko tota kgang ya gender based violence gongwe le gongwe matsatsing a mo sešheng ke tlhoba boroko mme gone go na le mekgatlho e re thusang go e lwantsha jalo.
No re itumelela ga gona le seabe se e le go la setsaya re medupi go ka fedisa kgang eo jaanong nna ke lengwe ke ngwenyana ya ko majamantshone abuti Malepa gola re utlwa gore go na le disaneng dam ena le mongwe wa metsi tle ke utlwe jalo ga go tsoa kgara ruela ya weather maemo a bosa le gore ga a mantle bo go teng ya mme ke kgang ya gore disaneng dam mongwe wa teng ga happy o ka re amela kganyana eo ka ga disaneng dam.
No, disaneng dam ke lefelo lengwe le e leng gore re kgatlha ka lone ebile re ipela ka lone ka ntlha gore gantsi bohelo jwa jara ga bo tsena ka bo di-one tsa January yano morafi o otlhe wa Mahikeng o felela o le ko disaneng mme gone go na le poetle reng tlhago ga e re tlhoke mme rona re tlhoka tlhago ra ha re ntse jalo ra tshwana ke gore re ikilele mo dilong tse le gore botsa di go tloga go galowe ba re eleditse ka gone gore re re rikela tlhoko re ska ran re tsanela mo mafelong ba le mo ile gore ra go etsa re gataka tlhago ka maoto ke ka bo utlwa gona le one ma ba re ba re a o ba gore gona le ke tla di mali go kolotsa le dirisa brand ja ka go itsege
a miss fasi
eh o itsege
no ke tlhalogantswe pe se bontle thata ya re medupi
it's a mile jalo
jalo tota
ke tsa mele jalo go nna metsotso e le some le bosupa fa mora gaura ya boraro ke tsa silala botlhano se khutlwana ke sa qhomaka kasi re etetse motse wa di saneng mo gone re buisana njalo le moagi wa ka koo malepa medupi ya nong ra itsho ga motho a ka botsa jalo gore ke ha ba ya ka ntse le bo a bua ka ntlha ya di saneng then re bone jalo gona le batho ba ba sou ba ba tleng ba dirise re se bitsang re re ke fishing a ke ka ile gore lone le ipela ka yone ka kwa tikologong ya lona ya di saneng ka ko a le lona le baagi la tlile go tshwara ditlhapi ka koo
go ntse jalo nkgonne go na le yone feme ya dikgapi ya la o tsena ka motse wa disaneng ka moleng go na le feme ya dikgapi mme ga se ya basweu ke aga re mothusi mabilo ba mitsa helper ke motshwara dikgapi o manontlhotlho tota mme o ka go tlhalosetsa sengwe le sengwe ka ga kgapi fa motsamaise mahatsa otlhe bo tswa ko China o tswa ko Borout a ruta one basweu bao ka go tshwara khadi
ka
itso hela nna le yone ya tlhago a itse gore ke motho tswang sekolong a ba ruta
tota interesting
ke batla go mona ka moso
tota o batla go tsidisa nne re mabilo motho se mabilo ba mitsa smart ke ena ka go tsamaisa mo disaneng teme mme gone o tla go tsibusa ka se o tshwanetseng go se dira le se o sa tshwanelang go se dira dilo tsa go tshwana le bo di-cellphone yalo o le mo gare ga metsi
Remedupi ke itse gore motsana mongwe le mongwe tota o na le letsela gore ga dina tsone mme le ka itumela go ka di bona ke ditlhabologo tsefe tse le gore lwana le motho kgotsa le moagi wa ka go disaneng ka itumela go di bona ko motsaneng wa lona
tota rona ga re tlhoka ditlhabologo fela ka mebila e mo gare ga motse mebila le mo gare ga motse gore e ka diriwa motlhamongwe bo masepala yalo bo public works ba ka re thusa ka dilo tsa go tshwana le tseo le mafelo hela bo go itapolosa go oketsa a leng teng go oketsa hela a leng teng yaka bo di-gym yalo ka ntlha gore re na le artificial turf ya bo disaneng sports ground
nice
eno re na le ke ene guest house ga o tlhoke gore o rotlo ga robala mo maitleng o na le dilo tse o ka di dirang o ka robala ko maitleng ke go robala hela o ka robala ko disaneng re na le ke ene guest house re na le disaneng clinic re na le dilo di le malwanyana le bo diholo tota diteng
ha re bua ko marekelong tsala ya me ba tla mpolelela gore batho ba le ipelang ka bone ka koo ba motho a ka reng yalo ba tlhagile ka magetlha ke bomang re ya ka fa marekelong ga re bua bompolelela gore batho bao ke bomang
ausilebo ke na le wena Mr. Nick
ne re boditse jalo gore ka re bolela ka batho ba le gore ba ntshitse magetlha ba e le gore motse wa disaneng o ipela tota ka bone ka koo
no batho ba bantsi ba disaneng le dilo di dintseng ka buang ka tsone ka disaneng ka ntlha fela ya nako re na le Ruth K Foundation e le gore e eteletswe pele ke mme Marumo Lefi le yone e thusa ka bo gender based violence dikgwetlho tse e leng gore morafi o na le kopana le tsone re na le sebueledi sa lefapha la pholo re tebogo le Kgethwane re ipela ka ene mo provinceng o sebaka le ko lefapheng la pholo re na le Thapelino nna ke tota Thapelino Medupi re na le the late Kgotso Lobega ke batho ba rona bao mme le mogolo e leng re Lucky Lobega re na le mosimane mongwe a randa bayana ba re ke Ndabezitha o na le go diragatsa mo dikgantshelelo peleng bana ba mitsa Savimbi re na le blue light ke o le o na le bo pros ke o ba mitsa Katlego Makabanyane ba mitsa pros o dirang mmino wa hip hop blue light ke na ke ne o na le go opela le bo di DJ tse di tumileng ko ko Gauteng kwa
no
rena le o lebogeng khoselentswe o ko Newsroom Africa
mo
tsapiso wa dikhang tota ba bantsi tota pele first lady ya ko Botswana ye ne me ona a tshotswe ke me ke quite masiri lene me o ba mita magaone ke me seneo ene le motsadi bile a bele go kodisaneng
wow anya le totally
bodyguard the bodyguard ya ga setere tsa khama the first bodyguard ene gatiwa ke the late Buikanyo Joubert Madilo ene tere setere tsa khama dule kana ga a le go nyageng tsa sele di sele a sa mone ko morago ga ba re my back is exposed
ai
ba bo ke ba ge ba di saneng so the Honali Buikanyo Motlhame o dira mabelo 400 meters 800 meters Renale ene go di saneng re ipela gape ka ene re ipela ka batho ba le bantsi ela tota nka se ba fetse
aha nya no tota di saneng e tlhageletse ka magetla ke bone maloba ke tsore ke ngwaga o fitileng mo setshwantsong sengwe sa thelebišene ba dirisa jalo karolo mongwe character ngwe ne e tshamekiwa ke mongwe fo a ba a uma ka disaneng a re ke tswa ko disaneng ko Mahikeng yanong ke re ba disaneng gante ebile a itse e tlhaga bontle thata yanong ga ke le Mosimane hela ke tswa kwa ditikologong tse dingwe pele re tswalela jalo ga nka roma mo balome motho wa ntshepisa jalo gore a ba teng makgarebe ka ko disaneng ha
re ana ka ska talk
Mr. Nick go ntse fela jalo makgarebe a teng ba ba ntla tota tota ha o ba lebile o ka bona ba kokorogela ka nonyela phiko ka mokgwa ba leng ba ntle ka teng mme gone le makau ba teng bo le bo yalo yalo
ra leboga fela ka ntlheng ya nako re tla tsoga re kopana ka moswa kere mme ke a golala teng gompieno kwa disaneng. Thank you.
Bye.
If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform, Mahikeng FM Podcast. Mahikeng FM, 96.7 MHz. Sikokelo, Saloaho.